It's your boy DJ Bob and the record.
Damn G made my beat.
Since girl we na sukanzo kukulaba, naraba you my future, you my everything. Tupenda ne mpaka kesho, hata wakisema nini takupenda. Mimi nakupenda, takupenda. Tupenda ne mpaka kesho. Waja mugula muwaingo kusaga, kusaba baby tonde kanga. Takole kuchejo, ketubalage kurafu. Hata wakisema nini takupenda, mimi nakupenda, nakupenda. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Zijukira nge na soko kumitinga, wangambo ina boyfriend, konze kambere kabesti. Tambuze friendship, na ira wakati vya kola mukwano. Zevinu mia madale, naga kulavu, neka tuerage kulavu. Ata wakisema nini takupenda, mimi nakupenda, takupenda. Tupenda nepaka kesho. DJ Bob mine sema nakupenda, wacha tupendane. Nambozo, Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Sisi gambe na sukanzo kukulaba, nalaba yo my future, yo my everything. Kusaba baby tonde kawo. Mimi nakupenda, nakupenda. Kusawa baby tondekao, tondekanga. Ata wakisema nini takupenda, mimi nakupenda, takupenda. Tupenda nepaka kesho.